Na kiseme Bwana wastahili. Tunakusifu daima, kila kilichopo duniani.